Bobo prend des beats.
I'm coming home.
Humukam geba drama. The main barabis. The main
on the pole. I'm coming home.
Jaribi goe chan. Marina urabis. Manu shime kubi chapta.
I'm coming home. Amahoro
kubanje shalom shalom. Habada fuye barabona na amina amini. Nkuko bidahira bose ukiriho shimira Imana ikuraho umubyeyi wabyaye atandukanywa n'umwana bijya gutangira ku itariki enye mu rukerera umwanzi Yesu yatatumye uyazana umunabi mu nzu iwanjye nta rwango intonganya zivuka ntazwo zije Jay Polly w'umusani yahinduka umunyabyaha atyo itariki ntimva ku mutima iyo minsi yaranzwe n'amarira abakunzi batakamba cyane abanzi bari ku icupa amaso abona rubi mu makubu habonera inshuti ko bambwiye bati yagiye kera kubusa bati niba ari kaba kanasimbuke panda gari bati niba ari umutari na cipingu twemere amagambo si ukuyavuga bacika ururondogoro inkuru yari je kumvuga TV na radios abamvuga batanzi bati navumwe n'umugome abanzi neza bati n'impanuka si uko ari mu bagize aho nari habo twabanye n'imbarwa turwana n'umusaraba wawe nta muvandimwe mu murwa
ekukuri kwanjye kujyabona ikisi yose menye iby'amaranga mutima ya cy'urukundo ari rwo rubona
ababyeyi b'amakanzu batikabaka kukurekura ntibishoboka abametere n'ibitabo ubwo barahaguruka ingingo ku ngingo izimfata zimira izinyi zavuze ko ntakiremera nk'amabuye nabwiwe ijambo nsa n'uri kurota nkanuye ntindi umugabo ndashona ntintakunanizanya sindi nyirabayazana si uko ndi si uko nkora nzi neza ko uteza imidugararo mu rugo rwe ni koko umurage we nta kindi ni imiyaga nabaye umupfapfa w'uburakaribuse vuba sinabaye umunyamakenga ngo nirengagize ibitutsi nabambye sindakurura itegeko ntiryampereza ndwana no kutagenda ngo nce uwamperezayo uwababeshya ko ari kubwe yababeshya nihashimwe imana ipangira umuntu ibikwiye top top hirya n'ijwi rya nyundo uburoko nk'umusaraba mpetse ni yale yale bigusaba kwiyakira niba atari ibyo kuzabukora zagara
ikisi yose menye iby'amaranga mutima ya cy'urukundo ari rwo rubona gura amakosa I'm coming home
bari bazi ko nzapfira
I'm coming home
nk'uko umushari wa vino usharira akanwa niko nare mu ishari ni ku munzani w'ubuzima yari ikibamba ariko ubu ngubu inyuma y'igipangu yinywera amakurushi the main on the top Marina bebe uyu mwaka ni noma sana maze Jay Polly Bobo Pro
everybody say I'm coming home
coming home
I'm coming home
yenda the sky is not the limit
I'm coming home